mara swedi kidi peke, pesa nyingi kamteke, wana disi maneno mengi, niku hapa mbona mrengi, na mafua mbona hampengi, ikiwa yes mbona mpingi, popo nafanya yangu, wanafanya yao, nafanya yangu tena mbele yao, namba zangu wanazo dada zao, wakifanya yangu imekula kwao, sema nsiseme wali, sakani deme wali, sakani siheme wali, sakani kwa mbele, yeah, yeah.
Nafanya kama miso na nye, yeah, yeah. Natamba kwenye boat kwa mani, natamba kwenye visa na nini, doing for the long time, look at the money. Nafanya kama mi, nafanya kama mi, nafanya kama mi, nafanya kama mi, nafanya kama mi.
Sifanyi kama Mose Yogo, sifanyi kama Yes Daddy Show. Maneno haya jazi kibobo. 255, I can repeat like that. I can mean like car. I feel this being when I'm hot in a backy juu kama ta. I never hold no koti. My never lost kwenye kodi. Nafanya kweli no koti. Nafanya kuwarusha kila rika. Nafanya hii game ukiwa kika. Sasa tukalish tuna picha. Nashanga hater now wanataka picha.
Nafanya kama miso nani,
yeah, yeah.
Natamba kwenye boat wa mani, natamba kwenye visa nani, doing for the long time, took us some money. Nafanya kama mi, nafanya kama mi, nafanya kama mi, nafanya panya panya kama mi,
nafanya kama mi,
nafanya kama mi,
nafanya kama mi.